haru mbeberera nakoze byinshi ngambira byinshi n'ibindi byinshi mbihorera
nimujyana sinigeze pe menya ko haru mbeberera nakoze byinshi ngambira byinshi n'ibindi byinshi mbihorera Yesu mwami mwiza wankunze kera siza kwitesha namba ongereye imana muntu undutira byose byiza Yesu mwami mwiza wankunze kera siza kwitesha namba ongereye imana muntu undutira byose byiza